Hujambo, Jina Langu Carolyn, Huyu ni Mwalimu Langu Waki Swahili, Jina Lake Bwana Chambi, Yeye ni Mwalimu Mzuri, Hili ni Darasa Langu Laki Swahili, Wanafunzi Kumana Mbili ni Wani Jifunza Kiswahili, Tisa ni Wasichana, Carolyn, Jade, Olivia, Sarah, Charlotte, Hannah, Nora, Tony, Sabrina, Nawatatu ni Wavulana, Rob, Grant, PK. Wanafunzi wane wanatoka jimbo la California, njiwa Palo Alto. Watana wanatoka jimbo la Ohio, njiwa Columbus. Na watatu wanaka Boston. Wanafunzi watatu wanatoka Afrika.